exclusive to Zayd Hype Man.
She will give up a time, not a pom love. They would think of someone and Gana Mona Pof. Doesn't Gana Mona Kachika Dani love. Or a chilling white jet, she did to Lisa. Nadiba single. Every time ready to mingle. Nadiba single. Every time ready to mingle. Dwadiba single. Every time ready to mingle. Dwadiba single. Every time ready to mingle. Single so pona zero tawa manga. Apari wabili na shishi tawa langa. Aido akanega weta kwawa. Apona bulilo kuya fenderunga. Dress to kia kari konze kusenda. Takuli ni nani kapada makusenda. Kanso shaku, kaso shaku kesh. Maka kawa naga usha twaka wish. Shibu kisha po time nari po mu love. Ewe tinko so mwona ngana mwona pof. Yose ngana mwona kachika tani love. Oro chiri mwai jet chiri tulesa. Nariba single. Every time ready to mingle. Nariba single. Every time ready to mingle. Dwariba single. Every time ready to mingle. Dwariba single. Every time ready to mingle. Kama mwona naka padam kanjite ule. Isaitha kana ndika besi tuludi ule. Eka kwa kira munji tatindi ule. Enough of that drama bende besa teinde. AI awa yine kuteura. Pane mage zoro ni shabeura. Green light kulinan kuteura. Pane gori doro ni shtaye morega. Shibu kisha po time nari po mu love. Ewe tinko so mwona ngana mwona pof. Kose ngana mwona kachika tani love. Oro chiri mwai chetu chiri tulesa. Nariba single. Every time ready to mingle. Nariba single. Every time ready to mingle. Dwariba single. Every time ready to mingle. Dwariba single. Every time ready to mingle. Sky print Pandora.
Wakini na wakwin.
Era sifo wa the band.
Man I know the box.
Era zino kamwe.
Inspector singombe.
As dope my beat. I dope my beat. I dope my beat. Posi simfu go the track. Duga kwa single.
Era kingpin.
Angie.
Young managers. Mr. Mike. Chawakani nation. Na washara na washara.
Kawaito na wise. Buwadi apachecho. Riba cash. Mwizi int.
Record,
Dwariba single, Dwaripo single, Tukava single,